Government yaweledwa magezi kendezo omusolo ku mobile money ne ku masimo ga seereza kyongeza omuwendo gw'abantu abakozesa mobile money n'amasimo omusolo ogunaavaamu gusinge ku gufunibwa kaakano. Mu kiseera kino buli muntu ajjayo ensimbi agibwako omusolo gwa buwuzi 5 ku buli 10 0.5% ate nga omusolo ogusibwa ku masimu ga seereza guleetedde bangi okugeesonyiwa olwo ne batabeera ku mitimbagano gavumenti yandifunyeeko ssente empitirivu. Okunoonyereza okukoleddwa omukago okutaba bannakyewa balondola ebyembalirira mu Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG kulaga nti gavumenti singa ewuliriza n'ekendeeza emisolo ku byombi ogwa mobile money ne gujja kubuuza 2.5 ku buli 10 0.25% esobola okuyingiza omusolo gwa buwumbi 17 nga zisingira wala zeefuna ku musolo gwa mobile money n'okuva ku masimu agaseereza. Bino aba CSBAG babyanjulidde abaka wa paalamenti abakugu mu byenfuna n'abakulembeza ab'ebitongole binnakyewa mu nsinkano ku Sheraton Hotel mu Kampala mu kukubaganya ebirowoozo ku musolo gavumenti gwetadde ku masimu ne mobile money olw'okufuna ensimbi ezinaavujjirira embalirira omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Julius Mukunda, senkulu wa CSBAG, aliko byattaanya.
Ekituluma nnyo nti guno omusolo nagwo oguli ku mobile money teguli ku zibanka. Gavumenti etugamba nti bwe ng'ogenda kugyayo sente ekashi bakucaginga naye omuntu waye bw'agenda mu banka okugigyayo bwe tebamugyako omusolo. Ate ekyokubiri eyagala abantu bagende mu zibanka ate banka kuzimala bitundu ebingi zirina bank branches. Tusaba nti omusolo ogwo bagukendeeze. Ekyokubiri tubadde tulaba ku musolo oguli ku masimu g'3.5 okudda wansi. Guno edduuka ly'omuntu lyatandikirako ekigamba simu gye bakozesa tutandika okukola kusimbi. Naye okutandika kizibu nti simu bagiteekako omusolo munene nnyo. Gavumenti jafuna ensimbi zituuka mu 1.7 trillion.